Frederic ndabaramiye n'umusore w'imyaka 34 y'amavuko 19 muri yimaze nta biganza gira ubumuga afite buturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga barabica ubundi bamutema ibiganza byombi byacitse nko mu cyakabiri uvuye kudutengaho ikiganza gitere yugana ku nkokora ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito ariko mu 2023 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu twamusanze hamwe naho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi maze atubwira byinshi ku buzima bwe
uyu ufite ubushake bushoboze buraza nagerageje kuyikuramo kuba mugaye kuko unasanze ari ibikangisho kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaye afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri society ariko ngiye nagiye mbona byose bishoboka kwiga bishoboka gukora ibindi mirimo ishoboka mpitamo kuba nashobora kwigisha bagenzi banjye cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa ushyira no mu bikorwa mu gihe ubahingero ukabwira uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga mfite kugira ngo nshobore kuba mwarimu mwiza no kubaha ingero namanje kwiga igare ndigeraho ndarishobora mbonye bishobotse nsangana moto byakunda ariko abenshi babibara nko kwiyahura kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi
twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishijweho gutwara ibinyabiziga yatweretse uburyo atwara igare moto ndetse n'imodoka aha ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayatsa tugenda tuganira twaye
ubwo imaze kwaka
hanyuma imaze kwaka fata hano shyiramo hatwara
kuyobora nta mbogamizi ubigiramo
nta mbogamizi kwindura cyangwa kise ni gutya imodoka igakomeza ikagenda
ubu umaze kugera muri vitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira
nta kibazo ntagira ushobora kujya aho nshaka kandi ingira umuntu mbongamira
biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara moto yo buriya uyitwara gute ko bisaba gufata umuriro umuntu asa nk'ukurura ayiyerekezaho ubikora gute
ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka hari ubushake n'ubushobozi babo hari cyane cyane ko twasanzwe kumugana atari kubura ubushobozi
uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi yandikisha ikaramu na mudasobwa nta nkomyi izi telefone zigezweho nawe arayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki mu 2025 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko ndabaramiye abivuga bamwe bibumbiye mu makoperative abandi bakora ku giti cyabo gifite kandi abanyeshuri bakaba mu 2200 barimo 408 bafite ubumuga butandukanye babigisha ibijyanye n'ubudozi programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori umva ubuhamya bwa bamwe mu bari baje kwitegereza ibyo ndabaramiye utagira ibiganza akora
kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka atwara igare akoresha telefone taci iterambere ryagezeho baramuhamagara akabikora mu mufuka ibintu byose yabishobora urayabera abandi urugero urabona ameze kuriya ntiyiba ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ariyo kandi uriya ntabwo asabiriza
harimo abandi benshi benshi bipfobya ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo nk'uyu nguyu akababera intangarugero
Frederic ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutonze akimara gucika amaboko ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera
icyabanje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikinyiko gufata ikaramu n'iki ibyo byose nagiye mbyiga borobora koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye gufata isabune kujya muri dushe gufata amazi ukayashyira mu ibase nta wundi muntu uri bubigukorere kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake nk'uko nakomeje kubibabwira kumva ko nta wundi muntu uri bunkorere njye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho kandi ibyo kubigeraho nibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo kuba babona hari ubushobozi koko
mu mishinga Frederic ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare kubyina n'indi myitozo ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari iby'abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio y'Amerika.